seza aluno luna ku aluchu sizamu tutenyo mide fina aluno luna ku soko imiriremu tunulira wazadebo tunulira wenganda zo Mwenyo kumata magakawa hey, hey. Kaditambula mpola 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 kaditambula mpola mpola tugende mumaso gawazadebo abengana nemikwano twanjulira umusajjawo Abazire bawe, abanyabuzare n'abanywani, twereje umusiza wawe. Yeah, yeah, yeah. Tumuhubira katambala. Yeah, yeah. Tumuhubira katambala. Wate ulunji Ofumbe Ate mulwananga Katonda musabe Yamanyi vyona Ah.